on bali jam, on lati nun durwanowo sariyaji rewɓe e on gollira far koraku natitengu majugu. To e nun noddore wallaka e dartiru ngudo wawan wallugo on. Golle dartiru innitirade wiyago wallaka rewɓe e worɓe e himɓe batanane en dow waldeji e wallaka siyasa adunaru Canada dow jamu e sariyaji hakkune worɓe e rewɓe fa e ɓeymu nder galluje leydi Benin. De Yannick Beaulieu waɗi o latori gaɗowo dartiru dow doctora nder jangirde mawne Ottawa far Canada dow kakkilanol janginowo mawɗo Mike Sondarje e wallaka gollirde biyaɗe e dartiru dow dinaji golle yaago yeso far jangirde mawne Abome Kalavi. Nder kokkontirol hakkilloji dartiru muɗo hakkilanan nun tonti wallaka himɓe batanane en nder waldeji Canada dow lawol jamu e sariyaji hakkunde rewɓe e worɓe nder leydi Benin. Dow majjun sai potton haurine dow maadi anɗe mo ɓoyella yanɗe tati. To on gaini on godi buuɗi keme joyi ngam fottugo mon e golle ɗe. On cuɓan haala jiɗuɗon to faransire nun, to dendire nun, to bargankore nun, auto haala feere a gokka e nantinowo moɗon. To on jiɗi yaajingo dartiru muɗo on bawan ko yi'i walde waɗore nantinore e biyaɗe tonti gollore nder leydi Benin au gollore nder adunaru. Faa keɓon waɗugo dartiru muɗo ma heɓugo kibaruji ɗuɗɗi dow golle ɗe on bawan ko hewti e radio on oɗon e waɗa dartiru dow lamba jo bo @ottawa.ca ma lamba makko WhatsApp ɓeyde 1 3 8 4 5 9 5 5 7 7 7.